angubingelele. Ngomgele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo Pitiwa kaNgema, ngumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Ngiyibuze ngabe uma sithandaza aseyini uNkulunkulu ngokulindela okuncane. Size sithi ngakubuya ngizwa kakhona kodwa ukhathazekile. Ngiyayibuza ingabe uma sithandaza aseyini uNkulunkulu ngokulindela okuncane. Size sithi ngakubuya ngizwa kakhona kodwa ukhathazekile kodwa lo uNkulunkulu hayibo ukhona kwakhona yena kodwa nebala sibe nokulindela okuphansi. Manje ngizwe kahle angikho lolu hlobo lwemfundiso ethi masukushilo usunakho name it and claim it you got it, ngoba eyintweni zonke uNkulunkulu phezu kwakho konke intando yakhe izokwenziwa. Nokho ibhalo zigcwele imkhuleko enokulindela okukhulu. Nanko omunye waleyo, Ihubo 126:1-6. Lapho uJehova abuyisa ukuthunjwa kwesiyoni, sasi njengabaphuphayo, umlomo wethu wawusugcwala ukuhleka, nolimi lwethu ukuhuba. Bathi phakathi kwabezizwe, uJehova ubenzele izinto ezinkulu. UJehova usenzele izinto ezinkulu, sajabula. Buyisa Jehova ukuthunjwa kwethu njengemfula yaseningizimu. Abahlela ngenyembezi bayakuvuna ngokuthokoza. Uhambe khali inyembezi ephethe imbewu yokuhlwanyela, uyakubuya ngokuthokoza ephethe inyanda zakhe. Mlaleli, manje ungizwe kahle, angisho ukuthi uNkulunkulu uzovela siphe noma yini, noma swidilini lesilicelayo esilifunayo, kumbe adansele isigenqe sethu. Kungaba ungabi nanqondo lokho. Nokho lo mhubi unokulindela okukhulu nebala. Enye izinto eyabhalwa ngumfundisi walapha eNingizimu Afrika uAndrew Murray ingena khaxa ngokujulile lapha. Nanka amagama akhe. Sonke isikhathi ma uzonxusa uNkulunkulu, qala uthule phambi kaNkulunkulu, useze ndumseni inkazimulo yakhe. Kucabange anamandla okukwenza nokuthi uthokoza kanjani ukuze imithandazo yabahlengweyo bakhe. Cabanga ngendawo nenhlanhla nayo ekhethekile kuKristu. Qede bese ulindela izinto ezinkulu. Le ndoda yasho njalo. Sengathi labo abahamba belila, behlwanyela ngenyembezi, babuye begcwele umsindo wentokozo. Ayibonge. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.